pia kuna nguo.
Alati, Father, in the mighty name of our Lord Jesus, want to thank you, want to honor you this afternoon. Thank you because my Father, you purpose this time, my Father will be sitting, my Father listening to what you have for us, oh God. And Lord, we know it is not in vain to come, my Father, in your temple that is called by your name, oh God. We want to honor you, my Father, and Lord, we want to release Jesse before you, oh God. The Lord, you may use him as a vessel of honor, Lord, to deliver your message in Jesus' name. We call on Holy Ghost, that Lord, you may use her, oh God, that my Father, we may be built, that Lord, my Father, where we gone wrong, we may be built, oh God, and we may be corrected in Jesus' name. We want to thank you and to bless you for each one of us, oh God. Come, Lord, come, Holy Spirit of the living God, and take control. In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen. One answer me
with.
I didn't know I was doing this part. I misunderstood you. But I have something.
Lakini yuko na jambo hakuelewa kwamba atachukua hii nafasi.
And interestingly, it's for the men.
Na ni ya kushangaza kwamba hii jambo nalo ni kuhusu wanaume.
But it will benefit.
Lakini pia itakuwa ya faida kwa wanawake pia.
Sawa. Okay, it's in 1 Peter.
Ni katika waraka wa kwanza wa Petro.
Chapter 3.
Sura ya 3.
Verse 7.
Mstari wa 7. Tunasoma katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 na mstari wa 7. Nasema hivi. Nimefika pale ni Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 7. Inasema hivi. Kadhalika ninyi waume, aeni na wake zenu kwa akili, na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, na kama waridhi pamoja wa neema ya uzima, usungi kuomba kwenu kusizuiliwe.
Amen. Now I'm going to read it in English, so then I can speak about it.
Nasoma tena, yeah.
Likewise, you husbands,
kadhalika ninyi waume,
dwell with them according to knowledge,
kaeni na wake zenu kwa akili,
giving honor,
na kumpa mke heshima,
to the wife,
mke heshima,
as to the weaker vessel,
kama chombo kisicho na nguvu,
and as being heirs together,
kama waridhi pamoja,
of the grace of life,
wa neema ya uzima,
that your prayers,
sudi kuomba,
be not,
kwenu kusizuiliwe.
This is such an important verse.
Hiyo huu ni mstari ambao ni wa muhimu.
And it's tied together.
Na imeshikiliwa pamoja.
With what Jesus said.
Na kile Yesu amesema.
That a husband is to love his wife.
Kwamba bwana kazi yake ni kumpenda mkewe.
As Christ loves the church.
Kama jinsi Kristo alipenda kanisa.
In fact, in Ephesians.
Na hata katika kitabu cha Efeso.
It says.
Inasema.
That he is to treat her.
Kwamba yeye anapaswa kumchukua.
As if she is his own flesh.
Kama ni nyama ya mwili wake.
That might be news for you.
Labda itakuwa ni habari kwenu.
Or you may have heard it.
Labda ulisikia.
But it doesn't seem real.
Lakini saa zingine haionekani ni kama ya kweli.
Because in the church worldwide.
Sababu katika kanisa ulimwenguni kote.
Wives are the ones.
Wake ndio.
That are told how to behave.
Au wanaambiwa jinsi ya kujichukua, kujibeba.
And submit.
Na waweze kunyenyekea.
And be good.
Kuwa wanawake wazuri.
But what he told me.
Lakini kile aliniambia.
Through his word.
Kupitia kwa neno lake.
By his spirit.
Kupitia kwa roho wake.
Is that authority.
Ni kwamba mamlaka.
Without love.
Pasipo upendo.
Is oppression.
Ni kunyanyasa.
You can see it in a country.
Unaweza iona katika nchi.
If there is a leader in a country.
Kama kuna kiongozi katika nchi.
And they have authority.
Wako na mamlaka.
But no love.
Sipo na upendo.
For the people.
Kwa watu.
They'll be a dictator.
Wao watu wanakuwa ni watu wa kukalia ama kutawala kimabavu.
And you will see that all over Africa.
Na kila mahali utaona hiyo katika Afrika yote.
But I want the husbands to know something.
Lakini nataka waume wakajifunze kitu.
It says.
Inasema.
In the verse we just read.
Katika mstari ambao tunasoma.
That you are to treat
your wife with honor.
Kwamba inapasa umchukue mke wako na heshima.
Most of the church says,
kanisa hili linasema,
wife, you better honor me.
Wewe msikie, wewe uniheshimu.
You better listen to me.
Wewe unisikize.
That's what God says.
Hivyo Mungu asema,
I'm over you.
Mimi niko juu yako.
You're under me.
Wewe uko chini yangu.
Sawa?
Mm-hmm.
That's what happens, right? 5:32. Wazungu land the same.
Hata kule kwa wazungu ni hivyo hivyo.
Exactly the same.
Inafanyika hivyo hivyo.
But God's word says,
hivi neno la Mungu lasema,
that a man,
kwamba mwanaume,
a husband,
mwana,
is to treat his wife with honor,
akaweze kumchukua bibi yake na heshima,
because she is the same as him,
kwamba maana yeye na yeye ni kitu kimoja,
created in the image of God,
wameumbwa katika umbo na mfano wa Mungu,
and an heir of the grace of God,
na hao pia ni warithi wa neema ya Mungu.
And if you, when we look at the last part of that scripture,
na tukiangalia katika sehemu ya mwisho ya hilo somo,
there's a condition for the husband.
Pale unapata kwamba kuna kitu ambacho kimewekwa kwa bwana.
And I just want to read it exact.
Nataka kusoma jinsi ilivyo.
That your prayers shall be not hindered.
Ndio maombi yako yasizuiliwe.
So if a husband,
haipo kama mume,
doesn't treat his wife with honor,
hata chukua mkewe na heshima,
guess what happens when he prays?
Hebu fikiria nini itafanyika kiomba.
This is God. La 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 la.
Huyu ni Mungu.
Okay. He's not listening.
Yeye hasikizi.
Because he's saying, I gave you this wife.
Maana amesema mimi nimekupa huyu mke.
As a treasure.
Kama kitu cha muhimu.
To honor.
Wewe ukaweze kufurahia.
And you're not doing it.
Na wewe ufanyi jinsi ile.
So I'm not going to listen.
Haiko mimi sikusikizi.
So you can get on your knees.
Wewe utapiga magoti. Hey, bwana, wewe piga magoti.
You can bear me.
Wewe utaniomba unyoo. Hata ugongeshe miguu chini.
You can say why?
Unaweza kusema kwa nini Mungu?
And God is going to say, look at your wife.
Mungu atakwambia, hebu tazama mke wako.
Is she crying?
Yeah, analia.
Is she like this?
Yeah, amehuzunika.
Is she scared of you?
Yeah, anashtuka na kuogopa.
Does she feel less than you?
Na jihisi kwamba yeye ni mdogo ama ni umemdunisha chini yako?
And if you answer any of those,
na ukijibu hiyo lolote hilo,
ndio,
ndio,
you're going to answer your prayer.
Mimi ujue maombi yako sijibu.
We've got to realize,
ni sharti tutambue,
men are the cornerstone of society.
Kwamba
cornerstone.
The kizingiti ama nguzo ya nyumba.
And without them being under Christ righteously,
na wasipokuwa chini ya Kristo katika haki,
like if you didn't have that corner there,
kama hutakuwa na ile pembe ile,
or that corner there,
ama ile nguzo pale,
or that corner there,
ama ile nguzo ile nyumba huko kwa pembeni,
is this building going to stand?
Je, hii nyumba itasimama? Hapana.
God made men to be that cornerstone.
Mungu alifanya waume wakuwe hiyo nguzo.
So the whole building can stand.
Kwamba ndio jengo lote likapata kusimama.
So they're not to be telling their wives.
Kwa hivyo haifai kuwa wakiambia wake wao.
You take all the responsibility.
Wewe chukua majukumu yote.
You take care of how the children are there.
Wewe angalia watoto wakuwe.
Well, I've seen African women.
Kile niliona katika wanawake wa Kiafrika.
In the rural.
Na kwanza huko mashambani.
In towns.
Hata huko mijini.
Work from morning to night.
Wanafanya kazi kutoka asubuhi mpaka jioni.
They never stop.
Hao hawakai chini hata kupumzika.
I don't even know when they sleep.
Mimi hata sijui wao hulala.
Maybe they don't.
Labda hata hawalali.
That's too much for anyone.
Hiyo ni zaidi sana kwa wengi, kwa mtu yote.
A husband, it doesn't mean you are less of a man.
Mwanaume haimaanishi kwamba wewe ni mwanaume duni.
If you have your wife.
Kama utasaidia mke wako.
Because God says to live with her.
Maana Mungu anasema kuishi naye.
According to knowledge.
Kupitia kwa akili.
Knowledge, God's knowledge.
Na ni akili ama ujuzi wa kiungu.
And treat her with honor.
Na tuweze kumchukua kwa heshima.
Because she is an heir together with you.
Sababu yeye anamiliki pamoja na wewe.
In the grace of God.
Katika neema ya Mungu.
And if you do,
kifanya hivyo,
he will,
yeye na yeye,
Listen.
Nasikiza.
Husband.
Hey, what are you?
Say your prayers.
Hey, wakati kwa unaokuomba, ombi yako.
He'll actually have an ear for you.
Hey, anakuwa akikusikiza.
Because you're following what he said in his words.
Sababu unafuata kila anachokisema katika neno lake.
And you're treating your wife righteously.
Na wewe unachukua mke wako katika haki.
Now I have a testimony about that.
Na mimi niko na ushuhuda kuhusu hayo.
And I have to ask Leonard to help me with the testimony.
Na nitaomba hapa nisaidiwe na ushuhuda.
So, I'm going to use it as an example and then you can share.
And is that
okay, Saul? Okay. So, I met Leonard and Evelyn.
Alikutana na ndugu Adwera na Evelyn.
This week.
Juma hili.
And they came out with us to evangelize.
Na wamekuwa wakikutana na wakiweza kwenye.
And they are such a beautiful couple.
Na ni jamii ambayo ni ajabu na kupendeza.
But like every marriage.
Na kama kila nyumba.
There's sometimes conflict.
Kunakuwa saa zingine kunakuwa na kule utofauti.
And there was conflict.
Na kunakuwa na tofauti tu.
And Leonard was humble enough.
Na Leonard alikuwa ni amenyenyekea kiasi.
To ask me, a woman.
Kuniuliza mimi mke.
To pray for them.
Waombe.
Amen.
Amen.
Barakatiwe.
Amen.
Why? Because this does not matter.
Sababu hii haimaanishi.
Your anatomy does not make a difference to your value in Christ. In
Australia,
I have trouble preaching because of my anatomy. Because I haven't gotten over it.
Sababu hao hawajakuwa zaidi ya hicho kile cho kiwango.
Sometimes they'll sit like this.
Hapo mtu atakaa tu hivi amefunga uso akiwa amekasirika amegadhabika.
But only God still does what he does.
Hili Roho Mtakatifu anafanya kila kifanyacho.
Now what I wanted to say, I'm going to share what happened, but then I want to let, or maybe you should just share. Instead of for you to share. So let me tell you what happened when I shared that scripture with you. I'll just say this. I shared that scripture of 1 Peter 3 with him.
Alishiriki haya maandiko ya hiyo waraka wa Petro na maji yake yakafunguka.
He had a soft heart.
Sababu alikuwa na moyo ambao ulikuwa unataka kuingiza maneno ya Mungu.
And I don't believe his eyes went big. Macho kubwa.
Na naamini kwamba alifungua macho kubwa kwa wazi zaidi.
Just because, oh, good, now God will answer my prayers.
Sababu alifurahi na kujua kwamba kweli Mungu atajibu maombi yangu.
I think he was amazed at the word.
Na najua kwamba alishangazwa neno neno.
They said his wife was a vessel of honor.
Na alisema kwamba mke wake ni chombo cha
heshima. Now, let me share. Okay. You can share the testimony.
Na mwisho wa shiriki mshuhuda. Bwana asifiwe kanisa. Ninafurahi kuwa leo kwa sababu niko mahali hapa. Wiki jana sikuwa mahali hapa. Na sababu ndogo ndogo zilifanya nisiwe mahali hapa. Hata mke wangu hakuwa mahali hapa. Pengine amejua kwa nini alikuwa mahali hapa. Lakini kulikuwa na shida kidogo kwa nyumba yetu. Na kulikuwa na shida fulani. Shida ile ikafanya sasa hata moyo huo mzito sana wa kutaka kukuja na kushiriki kanisani. Ikawa kwamba mke wangu hangeweza kuja. Sorry kwamba nilikutana na ndugu yangu Jonathan. Akiwa anakuja na familia yake kanisani. Na nikamwambia kwamba ninaenda, okay, nilikuwa na safari naenda Kitengela. Lakini ile safari ningeongoja hata ningekuja kushiriki alafu niende baadaye. Lakini kwa vile ile uzito ilikuwa ndani yangu ya kuwa nilikuwa na shida kwangu, sikuweza kukuja. Ndio nikaopt kwamba acha tu niende. Vile hata pengine Mungu hata sikiza maombi yangu, hata nikienda kuinua mikono, hata nikiomba, hata sikiza. Vile vile mke wangu hangeweza kukuja. Sababu kweli alikuwa amekwazwa. Wanaenda kutuzwe. So ikawa nikaenda safari, nikawa kule siku mbili, alafu nikarudi. Na unfortunately, hata ile safari nilikuwa naenda nikiangalia kazi, sikufaulu. Wanaenda kutuzwe. I think all because of nilikuwa ninaacha shida nyuma. Wanaenda kutuzwe. Then ikawa Tuesday, asubuhi nisisawina wakanipigia simu. Nikawa tu niko pale nimerudi, sina pa kwenda. So nisisawina wakanipigia simu. And then akaniambia kwamba sikuwaona kanisani last week na sijui tuko free. Akaniuliza kama nitatoka, nikasema pengine nitatoka. Then akaniambia kuna mambo ya evangelism yanataka ifanyike, na mambo yale yalikuwa yanahitaji watu wa hapa wale wako free. Kuna hakuniambia kama kuna mgeni, aliniambia kuna evangelism. So nikakaa kidogo, kaniambia amekuja kanisani tena. Kaambia mke wangu, of course ulikuwa tumevizuri, ni kwamba tulipatana mke wangu, tunarudiana haraka sana, hatuhitaji kuwa kwenda kutafuta sisi, usameana kurudiana. So nikamwambia Eva, najua tukuenda kanisani sana, of course nilijua shida ni shetani, sio sisi. Nikamwambia najua shetani alitufanya tusiende kanisani Sunday. Now this is an opportunity to hit back at the devil.
Amen.
We need to go out and just walk. If it is a matter of evangelism, why are you doing the jina la Yesu kila mahali? Akaniambia pengine watoto watakuwa na shida ya kutembea, kwa kuna nyesha. Mwambia wacha. Sasa hivi mtoto akiwa mgonjwa, si tutatoka naye tuende hospitali. Lakini sasa hivi ni kwenda kusema neno la Mungu. Nikamwambia twende. So we walk. Ungetuona na tukiwa na dada yangu Jesse na mizoeni, tulikuwa matope kila mahali. Tulikuwa natembea, watoto wanatembea, wametoka. Lakini nikakuja, nikashare na dada yangu Jesse. I told her, I have a problem. I did not go to church last week because we were fighting in the house. Then akaniambia, oh, nikamwambia, nahitaji uniombee. Sasa nilikuwa naona kila mtu anamwombea, kila mtu anamwombea, hata mimi nina shida. Niombea. So akaniombea. Na hakuacha ile jambo bado. Siko inamsumbua. Okay, wakati tulikuwa tumeenda tumekaa kwa Mrs. Sorina tunashare, akaniletea lile neno la wanaume kuhona their oil. Treating them with respect because they are vessels of honor. Ni viumbe ambao vimefanywa nini? Vimetukuzwa na Mungu. So kwa kweli mimi nimekuwa nikisoma pande ile nyingine. Nyinyi wake pini wa umewe, you have to respect your husband. That's it. The side I used to read so much and tell my wife, you know, you don't respect me. And the Bible tells me you have to respect me. Yeah? My side is to love you, but you have to respect me. I didn't even know how to love her. Because you can't love someone at the same time. Umu-insam. Kwaesa. Kwaesa, ile neno nikakuja in a very good way. It came in a good way because she told me. And it's the word of God which I didn't want to read. You know, and therefore you don't have time to solve. So she told me that even your prayers will not be heard by God. Yes? So it was a new way I looked at this. And I thank God because of her.
Now, the thing is, when Leonard told me,
japo ni kwamba wakati lugwazera alipomweleza dada,
a couple of days later,
baada ya siku kadhaa,
that he'd done some work for a couple of days,
kwamba alipata kazi ya siku kadhaa,
I said, you must be honoring your wife.
Nikamwambia wewe sasa inaonekana unamheshimu mkeo.
He said, I have been.
Na akamwambia ndio nimekuwa nikifanya hivyo.
That's how real this is.
Na hivyo ndivyo inapaswa kuwa.
That's how important it is.
Na hivyo ndio ya muhimu ilivyo.
I will tell you husbands the secret about wives.
Nitakwambia nitamwambia waume siri kuhusu wake zenu.
Mzungu na Afrika.
Wazungu na Afrika.
If you
ama wewe
treat them with honor.
Ukiwachukua na njia kwa ya heshima.
And love them like Christ loved the church.
Na wapende jinsi Kristo alivyopenda kanisa.
Like your own flesh.
Kama nyama ama mwili wako mwenyewe.
They will respect you.
Na watakutii.
Like you never demanded.
Kama jinsi hata hukuuliza.
Because they can't help it.
Sababu hawataweza hata kujisikia.
The man has to do it first.
Na lazima mwanaume afanye kwanza.
And the woman.
Na yeye mke.
Will be on her knees.
Na yeye atanyenyekea na yeye chini kwa
Mungu.
Kwa Mungu Bwana yake.
So don't do it the other way.
Kwa hivyo usifanye jinsi uzungushe jinsi hiyo nyingine.
Listen to me, wife.
Kwa hivyo usisikize mke.
I am the man.
Mimi ndio Bwana.
Hapana. Do it this way, like Jesus.
Uifanye kama Yesu Kristo.
Who was a servant leader.
Ambaye alikuwa ni kiongozi, ambaye alikuwa ni mtumishi.
He was God himself.
Yeye alikuwa ni Mungu mwenyewe.
And he humbled himself for us.
Na alinyekea kwa ajili yetu.
He served.
Yeye akawa mtumishi, akatumika.
It's the same role that men have to take.
Jinsi ile mwanaume anataka anapaswa achukue ile jukumu.
To be a leader of the house.
Awe ni kiongozi wa nyumba.
Means you are a servant.
Ni kumaanisha wewe ni mtumishi.
Of all.
Wa wote.
So we need to flip that around.
Hapo inapaswa kuipindue, tugeuze.
Because I'll tell you why women get abused.
Na nataka kuambia kwa nini tunakuwa na matusi.
And misused by men.
Na tunawaona wanapigwa vibaya na wanaume.
It's a very easy answer.
Ni rahisi, ni jambo rahisi.
Satan hates women.
Kwamba dhambi inachukia wanawake.
Because through a woman.
Kwa maana kupitia kwa mwanamke.
Life. Called Jesus Christ came.
Uhai ambao Yesu Kristo ulikuja.
And it says in Genesis.
Na inasema katika Mwanzo.
There will be enmity between the woman.
Hapa kutakuwa na chuki kati ya mwanamke na adui.
Her seed.
Mbegu yake.
Her children.
Watoto wake.
So women are disgraced and abused.
Kwa hivyo wanawake sasa wanakuwa wanadhihakiwa na kuweza kutusiwa.
And treated like second class.
Na kuchukuliwa kama watu ambao wamedhulishwa.
All over the world.
Katika ulimwenguni kote.
Because Satan hates them.
Sababu shetani anawachukia.
Because resurrection life.
Kwa maana ufufuo na uhai.
The ability to even be born again.
Hata ule uwezo wa kuzaliwa upya.
Came through a woman.
Umetoka kutoka kwa mwanamke.
Mary.
Mariam.
Okay? So that's why it happens.
Kwa hivyo ndio katika hizo.
So men need to not party with that. Don't comply with that anymore.
Kwa hivyo tusiige mitindo kama hiyo.
If you're mistreating your wife.
Kama wewe unachukua mke wako kwa njia.
And that doesn't mean hitting her, just hitting her.
Na si lazima tuwe ni kumgonga.
That means like.
Na hiyo inamaanisha ni kama,
you know, you do it for me, well, I'm a man.
Mimi nifanyie yote, mimi ni mwanaume.
Or that means never being soft with her. Yeah? Or that means never being soft with her.
Na si kumaanisha kwamba usiwe laini na yeye.
And just wanting her when you want her.
Na wewe tu kumtaka wakati unamtaka.
For your own needs.
Wakati tu unahitaji yako.
And never being romantic.
Na wasipokuwa na yale mapenzi.
And say.
Na kumwambia.
Yaku unapendeza.
Unapendeza.
Okay? Give her a compliment, it's okay. This is Africa.
Ndio kumchukua na kumpatia neno la kumuinua kama jinsi ndugu yetu Robert aliongea kuhusu kibenzi chake. Nilipo tunapaswa.
Sorry. I don't know what you said with my sister. She's the same as me. I like that.
Yeah, ni sawa na mimi. Ndio napendeza.
Napenda.
Yeah.
No, I don't like. You know, do this, do that, you know. But she's loved and cherished. She will be your jewel.
Truly.
And she will stand for you. And stand beside you. All the days of your life. So know that, husbands,
it's
in your hands. In your
hands.
And you understand women,
wives,
you are to be honored and valued. And if you're not being honored and valued, be honestly with your husband.
Hebu nena wazi wazi na bwana yako.
Ask to pray with him.
Hebu uliza muombe pamoja.
If he's not a believer,
kama yeye haamini,
pray that he will be.
Hebu omba akaamini.
If he is a believer,
kama yeye ni muamini,
read the Bible together.
Hebu soma Biblia pamoja.
Every day.
Kila siku.
And get fed.
Na upate kulishwa.
The living word.
Neno lililo hai.
And that will transform your marriage.
Na hiyo itabadilisha hata ndoa yako.
Commune with the Holy Ghost.
Hebu nena na Roho Mtakatifu.
Together as one.
Kwa kila siku na kila mara kama kitu kimoja.
You are to be one.
Uwe moja.
One flesh.
Wa mwili moja.
In unity.
Na ukiwa katika uhusiano umoja pamoja.
What a glorious gift you gave.
Na utapata rehema na utukufu mkubwa.
In marriage.
Katika ndoa.
If we listen to him.
Kama tutakapo msikiza yeye aliye juu Mungu.
Amen.
Amen.
Paul, I want, if anyone wants prayer for their marriage.
Na upa kwa kama kuna yote anataka
maombi
ndoa yake afadhali uliza maombi.
So you can move through these things.
Yo aise kupita na kupenya mambo haya.
Like Leonard and Evelyn are.
Kama jinsi atugetwa adora na mkewe walivyo.
Sawa sawa? Amen.
Amen.
I want us to stand up in the name of Jesus. With a very strong word for